muziki kubawa Echidongo chiwambie Nese njanga tuimba
Muchidongo
I know we mkwate bulunji Zine babiri antitamu zina banji Wanga zina singa na shiba kalunji Yagara sule wakato yagara muloji Zina tunimire guno muziki guafe Zina buzini tunimire gula muwansi Kwa sabora kwa singa Zina sambelanza mkwate kope
Sabi suvi lanza sabi sani nantoli Mpwa mkwano kumunji gwe watere kada Sabi suvi lila sabi sani nantoli Kumya kumya mutima gwanga gwe wa menya Kati debi zina voti Sabo zini ne mama zina voti Mombe wofuke koti Ma bu 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 bu
Mo muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Mese njanga tuimba
Mchidongo
Mo muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Mese njanga tuimba
Mchidongo
Zen kwa gala forever Bompa de love fever Raga jinze fuse giva Wenja gala my lover Mr. DJ kona mwaho You know wangu chukule sako Kitu nyumiwe up tomorrow
Kitu wakula kwa shanana Kwa bigulante kwa singa baby Waline figadie skiri za uliomu My love chikorotia Nukunja galo chikorotia Balindo baleka o chikorotia Tue ya garu chikorotia Matema na kukuanze kwa gara Kwa sovaranze katipa kupedio Nyole chiwato tuwela giku Nkira muonze kuruno mkuli na baby Mpuli ya kugonda guno kubawa Mo muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Nese njanga tuimba
Mchidongo
Mo muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Nese njanga tuimba
Mchidongo
Zingira msuja Raga genius Isenja music Mron on the beat Kati baby zina voti Sabo zini na mama zina voti Mope wofuke koti Mabu bu bu bu